Jebede. Ishi nani tujo.
Z-Vibes.
Tampil. Eke etu doge.
Mane meka. D-Lab. Ama ni gazi ni hapa. Munga sama swaga boys in the building.
Ah. Nindisa kwa wanene chirimbo. Echi chena la chili na mutembo. Hey. Je. Chiba funu nganye. Pakuti beshi biati. Hey. Tia Jennifer. Ela muna kwa tia Jennifer. Hey. Tia Jennifer. Bafunu nganye hapa la Jennifer. Ah. Tia Jennifer.
Mane meka.
Tia mune wapenye Jennifer.
Jennifer.
Hey. Tia Jennifer,
bafulunga nyapa, tia Jennifer. Bafulunga nyapa babaiche, shana koso, haka kukuso, inende chitaso. Ada tia kwa nchama mami, tia bafumishe pe naundu limi. Ifyo bode watensha, ama gaizu kuwatampo kufenja. Inetishi nkanshile ya na bondi, mabibi wa mpenya, bode ofo tenya. Deo mfope lako kushivata pateti, nanguni kubondi nende ya feleti. Deka nya baby na boni ya pa wallet, laluko kwa yaya wambomfisha femiti. Walalenga na mwana savuke kumpo marionse na vanine vanseke. Mane meka. You ready know.
Nindi sako wanene chirimbo. Echi chena la chili na mutembo. Je, chiba funu nganye pakuti beshi biati. Hey. Tia Jennifer. Ela mune kwa tia Jennifer. Hey. Tia Jennifer. Bafunu nganye pala Jennifer. Ah. Tia Jennifer. Tia mwele wapenye Jennifer. Ay, tia Jennifer. Safulu unga nyapa tia Jennifer. Ah, na isa kofimbi kwena Jennifer ka. Mwana fiofuwa le tolo kama waka. Ay, kadyo na ikakeka. Mwana fia kumta kufeiwe sheka sheka. Nakapo na mutila mama. Kala shana mwana fia kuzaya numa. Ya, kadyo na ikakena. Kakuse kuwalanda kwena kuwa mwati. Ah, indi lapo ya lea munati. Balange wino wino vechiwe kofi mwati. Aka Eka wako fie, kala ngeko pakuti febeshi beko. Nindi sako wanene chirimbo, echi chena la chili na mutembo. Je, chiba funu nganye pakuti beshi biati. Hey. Tia Jennifer, ela mune kwa tia Jennifer. Hey. Tia Jennifer, bafunu nganye pala Jennifer. Ah. Tia Jennifer, tia mune wapenye Jennifer.
Bigi mani kwa chini.
Tia Jennifer, bafulunga ya nyapa, tia Jennifer. Ela, Steve for the Jello, MC, senike pola pula. Yonozo jila, upamulenga, shike muna, sinapost, AJ, Ela.
Don't see the paper.
More music on Z5.co.
Just be mocha.